ShankySupplier.com. Sasario, mama ni kumbali na sakado, kukini chiti tanuma mwezio, mama senifanye mario, kanikesa miki sasario, mama ni kumbali na sakado, sije kwenda tanuma mwezio, ilo ujue, ilo ujue.
Music, hey. Una bicha wena ni
Zari kai kuma ya ikaya Tanzania no
Konambi mix
Chuck is a fire, a fire.
Supplies music.